Yesup kulaba mu future yange jendi olinga malaika wampo moyo ko kati ntambula nga mulangira ntambulira kubire nsoba nga kinyonyi mu bbanga tewali mbeera mu nsi eno lusozi lulitwawula wadde mayingo mbye bateesa nti nkuveeko tebinkyusa nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte Yesu nkwekutte nkwekutte kanyimba oluyimba olw'omukwano gy'oli Yesu kulaba mu future yange jendi olinga malayika wampa omwoyo gwo kati ntambula nga mulangira ntambulira ku bire nsooba nga kinyonyi mu bbanga tewali mbeera eritwawula nono kagabe mayingo bye bateesa nti nkuveeko terinkanga nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte nkwekutte Yesu nkwekutte mbeera nze nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte nkwekutte Yesu nkwekutte nkwekutte mbeera nkwekutte Yesu nkwekutte Amayo wakacha sikuza kwekwe Yesu nkwe akasana kake.